it's young to the bitchiness.
Ndinali mulova kugono bandaja ruja zovala kusowa koma muna bella kundi kwila kono aya inda goma ndinunoka ndinunoka ameni ni mafuna ndinunoka ndinunoka chumwe mwendi mamanga Kunandi kundwela Ndinu patali Nijifungu ndi kunena Ndinu noka, ndinu noka Ameni ni mafuna Ndinu noka, ndinu noka Ameni ni maziwa Ndinu noka, ndinu noka Ameni ni mafuna Ndinu noka, ndinu noka Ameni ni maziwa Ambili ya kudabwa Kodi zeteka bwenji Kufika ya pa Sazi wanjisomo Cha inu na malenga Aya indazizwa Ndinu noka, ndinu noka Ameni ni mafuna Ndinu noka, ndinu noka Achumwe mwendi mamanga Kuna ndiko ndwela Silang and daddy to pill in the lano. Talent to see young and daddy talent in the yano. Chomun Timazio, Munadi Pasamesia. Mana Uyana Bada Joker Kwamalia. Tate, Zosis in the sun. Tate, Dinu Fumu Yamafum. Tate, Dinu Jeju Wamajaji. Tate, Dinu Dambo Mosinilla Moto Balibi Angalake. Machimo Wanka Wille Wanji Baliban Gandhi Kante. Chisomo Yanu Jiga Figa Baliban Gandhi Lese. Nimawan Pavu Yan Palibi Angan Kwese. Let me say. Dinu noka yawe Zanga zosi ndapele gande mutane nane Palibe ndinga fune Chopusa inu atate Ndinu noka atate Ameni ndi mafuna Nitifuwa ndiku nena Ndinu noka, ndinu noka Ameni ndi mafuna Ndinu noka, ndinu noka Ameni ndi maziwa Ndinu noka, ndinu noka Ameni ndi mafuna Ndinu noka